O se tasi o vaenga o loo tuli mata ia tangata ile tala ile tupe ale malo tele ile aso lua a sau. O leitu i feso soani mo a inga. O nisi o a inga loo fenga tau na faa asoa le tau ole soi fuanga. Ona o le tau singa o whanau la iti. A fai ngā luenga uma se ulunga alii. E pei o le ulunga alii o Joti Majorash Bandia. O se tasi o feso soani e sili ona mana o mia. E se ulunga alii whapena. O le tau singa o le lātama le le i o Ishan. E whātau sanga le matua. Nā whaalia le tamaya Rush. Ina ia mawhai ona whai ngā luenga uma ila ua molono to olua. E o i le se lauta alai le aso le tau o le child care. Po o le tau singa olo nā atali i.
You're looking at spending over $100 a day just to put your kid to child care, full-time daycare. So it's a bit on the high side. So, you know, that's at least $500 a week that you are spending just on childcare.
O le ainga o lo omawaina le fesoa soani mo le tau singa la latama mai le rebate e fitu afe lima se lauta la e kawai le ono masina. Peitai, a whanau se isi tamai titi, o lo wha moe moe le ulungali i e whanau ia iulai, le masina iulai i le tau sanga nei, ia la latama lona lua. O lona winga, o le atilisi iti ai le tau o le tau singa o le whanau, ai meise o le a yeise teimi, e nā o le tamā e whai ngā luenga ai, pe a whai lele le tina a. Nā tā ua e le whaletua ia Joti Pandia, e le aisea o ngā e whai ngā luenga ai o ia, pe a alu umalo na tutongi, i le tau o le tau singa o na whānau.
If we had to have two children in childcare, it probably wouldn't be feasible for one person to work, because my salary would just be paying for childcare. What do? You know, you either put them in childcare or you just can't work. I mean, you can't really get part-time work. It's very difficult. That works around schooling hours.
O le tausanga talu aina whaailoa mai e le malo o tele, le suia le childcare benefit, ma le rebate, i se whainga whaingo fie. E tasi e le totongi po o le whesoasoani mō le tausinga o whanau. O a inga i lalo i fō le ono se fulu ma le lima afe tālā, i le tausanga a lātou tupe maua po o totongi. O le ao o i le varus fumare lima pasene le fasoasoani i le tau o le tausinga o whānau le child care. O a inga i lunga atu o le se lau valu se furu afeta ala i le tausanga a lātou tupe maua po o totongi. O le asi i le fasoasoani po le rebate mai le fitu ma le afa afeta ala i le tausanga i le se furu afeta ala i le tausanga mo le child care. Paule fafita uli iswinga nei. Ona faato afa mamaluina ile isi lua tau sanga olumanai. Na faalie Paul Mondo, ole faala putupotonga le Australian Child Care Alliance. Olo omana o mia, ele teleo a inga fesoa swani nei ile tau singa o faanau le child care. Ele ole lua tau sanga olumanai.
Realistically, parents need support now, and parents are hurting now, and waiting another 12 months is still going to be really challenging and difficult. Recognising the current predicament of families is vital, and some immediate relief for those families would be greatly appreciated.
Paul Mondo, ole Australian Child Care Alliance. E le o mai loa po as winga ole afa ai loa mai e le malo tele, ila natala ile tupe ile aso lua ole vai aso asau. Ae na saunua Rush Pandia, e tāua te leo na iaise fesoasoani mai le malo i le tausinga o whanau. Awa ale ai, ole ato a tele tangata ole a fuli tua mai ngā luenga, ae ola whaalangolango i benefiti, ma tausia la tula va whanau na ilo ole totongi ole ta i se lauta ala ele aso i le child care.
The government could make it a bit more easier, standardise some of the costs. For example, if you live within a certain perimeter of the city, it should be this much. If it's closer, it should be this much, etc. There's going to be something more simpler, a much more simpler way of doing it, because if people find childcare so expensive, like I said, we just don't bother going to work. We'd rather stay at home looking after our kids.
Rush Bandia.